koloi. Ore o baya pia. Ore o afasa. Kibana batuba. Batuba na kibana. Ore o peta koloi. Ore o baya pia. Ore o adoja. Kibana batuba. Batubana kiba. Batubana kiba. Kibana batuba. Batubana kiba. Kibana batuba. Batubana kiba. Kibana batuba.
Thank you. Shoot that way. Didi Mikiri no kansela Kenna mu kansela Nasi ya kansela Nasi di kansela Didi Mikiri no kansela
Come on. mtoto wa mi au kulana Kilo ndoloze Suhamni nami Dao ya mi alikulana Mbuso wa mi au kulana Kilo ndoloze
We'll be right back. Lilo, 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 l limiling sugumi shosha lintando yako abanga boni sebe yobona mina ngeke ngkwazi ukubakazela omunye umuntu kodwa thanda lakho
mina ngizoshela bani
thanda lakho limiling sugumi shosha lintando yako abanga boni sebe yobona.
Gibela uze limpopo, siyawa siyaphenduka. ke kozo kotuga sonke silala la.
Thank you.
bula.